스티리오 가랑구
스티리오 가랑구
오리플루디 DJ
스티리오 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 가랑구 가랑구
오리플루디 DJ
이한데 조이 노이터리 민타이 사포이 조이 스티리오 가랑구 하바루지 에풀풀디 koro ngone jam handen sembe habaruji men dartana ni gofu ginanda an ko watto janginobe ligotobe kem jetto chapan jetto e nayon kay won ko itta golla janginol chagal etol ko wada ramanen to e region mo maradi kem jetto e sappa mabbe kanyon ko hokete ciotitari docteur kawjido filla jandaji pamari maradi e nanan dum yaadu yesena non ni faawari joni himbe faabotobe latibe do fedde mo en faabodo filla ko darto firtol ko himbe e tindi kanyon ko wadi hawrinto enda agadez sukabe umatore won ko jangina do filla denagu e rentade do filla ko darto diluduji hande yawtare men pinno studio kala ngono ndara filla goddi tuggol e cialal ko wete telefone enda dundu en kalando filla ko darto do le koliji noy jangobe janginobe himbe jangono goldiran Suman Amadou won hirtina on jankandu won ko janganta habaruji de fulfulde habaru ko poddirten du konna an ko berne wela kan wonno hono debbo biyetedo Mariama Keita kan woni go arano nana hadona haale dengal francir der radio do ene leedi men Niger illu radio no radio Niger fa warti voix du Sahel denne ne kaydu kanko Mariama Keita o du o heddaaki ciagal nyaaw juddo e makko kan woni ko yaari mo denne ne kay ciagal mun duumini andina on kanko Mariama Keita o laade ken horejo fedde hawjinde fille ko dart ko mojjinde kabari ko te CSC ene leedi men Niger do fa hanne kanko jojjini fedde tan APAC Niger kan wonno hono hawrtere hono rewbe kaalobe der radioji be Afrique fa warde hande de du kanko woni ko hokka hora ko do teddende hawrinde enda nonne faware jondu konda an ara fille ko darto hono batuma mo ngatto lewru warde lewru CSC kamon fedde leedi Niger hawjinde fille ko darto mojjire kokkol habaruji wadi hawrine mudon de lewru octobre dun du konda tobbe jeegon ko be kanbe kaldo mudon didi buri sembe der majjum arande ni no tawa e do fille ko darto hono kalisi ko hokkete yaade ciudi kokkol habaruji dubinaade sappo jeddi dubinaade di e sappo e jeegon denne ne ka dun don no han tawe yeddanam himbe no hanir sabu no wodi komiti jojjinano do gan golla dum ciagal mundu no wodi debbe ko buri wattande sembe kam wonno filla needi ko tawte gollal kokkol habaruji e kokkol talki gollal gollal habaruji din endan jonno wono docteur Sani Kabir kam won horejo no kurde o haali o wi no han himbe tinno ele halaji di
so founded
Balla ka no hani watte der golle cuudi e dereji ko kooji habaru ko watta nyanyal hebbo der majje mido foodo du hakkillo ardibe ben ko watta ka nafi cuudi e dereji ko kooji habaru kebudi ballaka hanono lawol laamu leedi gol haaliri dum ardibe cuudi e dereji ko kooji habaru fu ka en du no kani neddo mabbe fu ummo daru ko watta neddo mabbe fu wadi bawde mum heba dereji kanudi be deke juude mum en do mun din tawe di kuubi be deki juude du do majji miden andi ko hana ceede gombe goni be keba der gollal gal non fu amma ni fu dum hana hadude yaadu yeso de ni tittinkina ko wattama der gollal galdu gollobe ben bawon gollino gidiri gollal mabbe galdu wadan barke hawrine amin dedu ni helawol gol yawtinto dereji kawjidi goynaake are hokkude himbe lawol halude karti gollal hokkobe habaru eno hani be gollira
etik deontologie carte de presse
o wonno docteur Sani Kabir latido horejo CSC yewter makko e roquette Adraman Subaka o tiagal ma joni min andina on hono radio biyetedo Sahara FM Agadez faawarde joni ni hokkitaaka kulle mun ko han hokkedo fille ko darto hono faawarde jondu kondan golla paddanga di 15 lewru octobre no gon e der mudum du enda dum du kono CSC won ko hoji gol don lawol nonne faware joni yarno birno mi ko kibaruji to enda region mo marade no tawa filla hono ciottitari ko hani hokke yaade himbe ittabe gollal beedu kon nan kan wonno moyen kan wonno himbe latibe janginanobe ligotobe wadabe etol rawanende endan do filla bawde mudun en e der himbe faware jondu kon nan nikke me jetto chapan jetto e nayon kemi jetto e sappo kan en won ko hoja wi a ben hani hokke ciottitari ko wete ciottitari won be kokke ciede kambe du ko hollotuke ba ko gollal gal enda be paddam e ko be darrowi ton dum wadi ko docteur kawjido filla jandaji pamar to enda region mo maradi o haali ko dun saabi ko lati beedo tawon ko suba sewe ketnono mamman namadi lati do o haaldi e bandimbe teddo fa handen du Mohammed mamma ilu maradi
ɗo nder région Maraɗi jannginoɓe liigotoɓe keme jeetato e lasoji nayo e nayo golle mu en jaɓa ɓe nder mu en jannginoɓe liigotoɓe keme jeetato e sappo fuu kam en kayno ittano ngam ɓe caleke naatude etol andal jannginoɓe liigotoɓe gaɗangol ngol. Lasoy tato e nayo gom kam en ndu no ittano ngam ɗereji mu en no fewreji. Jannginoɓe liigotoɓe keme jeɗɗo e sappo ɓe kam en kay itta kana ngam jannde mu en ɓenday faa bawa janngini. Amma ngam ɗotanade laabi laamu leydi waɗi, gomnati leydi Niger wi'i jannginoɓe liigotoɓe keme jeɗɗo e sappo ɓen kan hokkamɓe hakke maɓɓe ngam kan ittiɓe golle millioji hemre e woronje e joyi e ujunaji hemre e sappo e jeenayi e lasoy tati e sappo e tammaje nayi woni ceede ɗeɓe kokkoyte.
Noni hara filla ko darto hono fi ndenago e jonde jam kanyu e dille wambe e dillude ndu endan basi ko tawte e mun dum wonno koro hawrutere mawnde wadanto enda Agadez gam batte firtugol ko e himbe e tindi yaade sukabe ummatore hawrube hewbe gam batte famde do majjum fa woda dum wadini ko fawade jondu konda ni metel Issoufou Ali kawjido filla ko darto hon hoggol habaruji fedde wetende skuto mo Agadez o halani bandi en Anissa Karim koro hawrinde fa wodi.
L'objectif attendu c'est
ko do ma hemon dum woni tawe himbe puddi wadude ballaga mu en farnde nagunde region Agadez on do filla dilambe leede e tindinde fa hande sukabe ummatore ko tawe habaru on yajinama do fidde lambe leede e denago mido mila dunimbe benno keban andinde yade to lenyi mabbe e der no kujo to be gatta fadaaji mabbe heba sukabe ummatore ben keba pama ko saboto diludu ndu sador maji ko tawa der mu e noydum hebirante salam gam filla mu wonno haale hande kano filla diludu do hokke sembe fudu fardedaago gam kulle kewde dum won dum sabo der Agadez denne no hani sukabe ummatore juude mun tawe le durwidol e dilambe leede e sembin didde denago der region Agadez
la region d'Agadez
nonni faanen to enda hakkude Nigeria e Benin hunno ko latino wodno sadarma sanne yaade e lumobe yaade himbe joy mobilaji yaade yeyobe kulle ɓe enɗan ɗo fuu wajiɓe dow mumen hakkude leyɗi ɗe enɗan kina heɓa ko hokki seeɗa kala nene heɓa ko nuusi nuusi heɓa no wittori nokkure nde yimɓe garan ɗon enɗan ni en latino saɗonoma sanne joni no wawi wede saɗonoma enɗan heɓanama mosola gam nokku ñiɓama gam batte hono keeɗo hakkude Nigeria kañu e Benin ɗon enɗan heɓa yimɓe bittoro no woɗiri masinaji kañu e kulle kese ɗe jaman kawon ko wadda ko laati du no wawi wadde ƴewtinagol fa woɗa ko yona e fuu yimɓe duñƴodira duñƴodira nenene kay ɗum waɗi ko fa hande laamiɗo leydi Nigeria mbiyeteɗo Mohamedou Buhari kañu e laamiɗo leydi Benin Patrice Talan ka en woni ko yeyi hono fa hande mabɓitol nokkure nden nokkude takena ni seme craqué ɗon wonto keerolngol waɗa ɗon du konɗan wonto yimɓe gartano witto jam e seyo nene ɗum waɗan ɓuy tan torraji yimɓe e dow lawol ngol. Nonni fa hande habaruji ɗi e fulfulde tawaɗo enɗan ni studio kalangu ɗo filla ko dartu ndungu jippeke woɗi nokkuje kewɗe nonnon région mo tawa woɗi sanne nder muɗum département mo konniɗo haala guure heɓama ko woɗi nene ɗum waɗdi ko fawade joni hawritere waɗama tindi kañum e fa hande pirto ko'e gam batte himɓe kinno e nemande heɓande enɗan jogode joga lobbe Allah e fawade jondi yaadu yesso saabu ne andi hitande enɗan nde woɗi sanne luuɓen ɗon no nanude konan ñamiri fa no woɗi nani mbiyeteɗo Harouna Ibrahima goto e cawirteɗo pottuɗo e hawrinde enɗan ko haalani bandimin tawatto enɗa Assoumana Arzika
shi talaka mutunni bon Allah donc
min talkaɓe tilay sayde min bakkili Allah ɗum waɗi kono hani min andina nimɓe wuro gonde ni ndungu ngo wittake caggal nde ko hetta ɗum heɓa hinne fa woɗa ko waɗi mbimi non woni no wodi nimɓe latiɓe no wodi bawɗe jahatana nder gureji no cooda ñamri ɗum waɗi kominen poɗɗa minen du hakkilloji himɓe ɓen fuudu hikka ko ndungu ngun woɗi nder nokkuje kewɗe ɗum kot tawe ɓe pamani ɗum ndenne no hani mu hin noon fuu hakkilo e ko heɓi ɗum
wonde amin shi ya tanada
to ina zender dundungu yottake to wono timma timmiri no wodirdu konna yerno fa war joni be kolliri sabu yama nokkuje chapande jerti wot to ƴewete ndiyam eto ndiyam kanyo eto dundungu chapande joy e nay de fu yama holli wodi fa jabbe ke do wodde nene dum waddi ko faande Ibrahima Moussa kawjido filla ko darti ndema region mo zender o haali hala majju holli o wi hunno ko lati hande o kan mo kalti enda hono haaji on enan tokkino wodiri funan ko haali Mustafa Mamman Sani ilu zender
pour le mille
har ko darata gauri duudal gese den fu handem bendi bayer dindu no don no watta gite amma duudal mayri fu bendi misali der leydi belbeji damagaran takaya dungas gure kanche emiria nyebbe biriji lamtiri kan en du fu bendi fa hande idum yi e der luube misali nyebbe kese den babatti ni tawa no bonna gese gure amma duudal majje fu gattanama safari poli du gadi der communiji tati gure
patron commune toujours à gure
nonni faari jondu ono ministre kawjido filen denago laddeji e jaaye kandi wadi jahangal ton endan hono le département mo filinge nokto wete tokunus nokku to heddana gam batte dabbaji gonno burto no joga ton marathon endan al mustafa garba woni ko wete ministre on endan tiagal jahangal makgal du wadi du kondan hono gollal fuddugol har filla ittugol laabi hakkune gene e gene gam batte renugol har filla ko darto guluji bawdi waroyde dum wadi ko docteur kawjido filla ko darto hono laddeje jaaye département mo filinge mbiete do fane mustafa ibrahim o halni bandima abdullahi bakassa ko tokki e dow jahangal
Cette activité va
ngal gollal puddangal wallatana na golleji ko sukabe umma tore le laddeji din ngatta heba njodo der nokku gotu to dilir leede bandirabe ko dudal sukabe umma tore kam gonno ngada hande gollal no latingal a gollatana njobeda sangare mu wodi du kilometer goto ujinaji sappo woni ko yobete den on ji cede dudde no jonkay min eltana ni tiagande ministre halti puddor gollal ngal ndare nde rokuje to labi di itete heba nokure tokunusu de sukabe ummatore keba golleji sane de golle den puddaka genen de redu leydi ndi no wodi taykaki ngatteki gando majjum woni ko ministre on tu goto fudda gollangal ko taykaki kin holli
ki le ministre planifie les activités
Teutole bonondul waawde nyalande ittando fila ko darto hono fa war jondu goldugol dengal francir do bindi e do hala dundu konna ka woni jeegabe ko wada leede men den noga en leur octobre tawete alger galour lamor leede algerie leede ko yefo toto en abbi leede niger mo dubi noga e jeegon biete do manu seku abdul nasser kany woni ko yehbo njama ko do mabbe fu njama ko hebdu konna mergi won ko wadi dengal francire o halni du konna ni bandimi michel deji hono noy wadi ko wadi gollangal fawodi
Cela est une métaphore.
Ano dun kelul dengal ko filla mum wada do der dewterde hana der leedi Niger tan dum tawti. Ir dewtede no binde gam findinde himbe ko watta yaadu yeso hebum. Gam wobbe kan enkay wakkati fu bi atana nyande Allah waddi kebal mum en fu kan en keba. Tawidu Allah wi ana de neddo no yamdi ummo daro kan watta na dum jungu. Amma min higid am hana darudo ke gam himbe kauta wadi himbe bawa ummi dari gada dade worre. Gollal kambe data bani ko igal nawi igal rimdina igal yara neddo yeso dum. Kangal fa handen yarata leedi Yesu himbe bayla jikkuji mum en idara ko watta misali der tewteru du himbe leedi France emre la soytatu e jetatu tawa der mayru amma bi leedi Niger ardi be hebi barjaridi kaden du ko feero dir der mayru woni neddo fu hidino wawi natude du jangudo sanne e mo jangay fu no bawi putti der mayru
ki en je veux plus élever que le vôtre
le noga e jena won ko himbe mu yefotto e bato en nan ko bi leedi Niger hebi den yettor yaade e makko
Ketine sigilaji Studio Kalangu kadi to tawado der duniyaru do Facebook Studio Kalangu
Facebook Studio Kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum
e do fila yotal men pindo hande en kaltina do fila jamanu mo tawede en dan en andi golludo e telephone no hunno ko lati ittay suka ittay mawdo nafa himbe do fu kanon woni dum wodi bas ko wadoto har fila ko darto jangobe tawte be l'école yobe sen golde e telephone en dan sabo dum wada jomum hakkile mun jua e jannde hoto e telephone on ankay dum wono yewtere Balkis Tahir bandi mi gonto en karma ko waddi ko yewto en dan namaro ketnina ne horje l'école ko yi e majju
Ngolidol e telephone le lokol yade to sukabe jangobe no wade sane do der Niger ba ko dum wodi nafaka wakati jigom en noddude saro suko onde tawdama sadorma telephone le lokol no wodi faande korimata misali le wakati suka wana no jangine kono jogi telephone mu e jungo no tima yeru no baje Muhammadu horejo jangirde college et lycée mo commune Namaro famenerimid
par rapport au telephone
suka jango tawre telephone no wodi nafaka danki gom de goddu hebi suka on do lokkol telephone on no wallami min kaba lamba sarobe ben min kala na dum misali do nyande gon suka gon samani ni anda fu ko hebi mo telephone makko ni wadi min kebi lamba inni ko min noddi dum min kala ni dum sai o wi imi idum wowi wadande mo dum fukkini hakkilo an nyande mo telephone o du bani ko no wodi nyalane mo telephone on no gonno suka be ka ibe nawtoro mo kibe kalon dira halaji di belana nedi o mo hadabe du jangude gam bader class o mo ada hakkilo mabbe fa o hadabe hittinade jangino on wonno hala
kino somen pa côté de lui
de non goda da wada gam hadugol fatusukabe gollida e telephone wakati jande
il arrive que des procès
de bon jangino be benno tete telephone waji mabbe no gaddato wobbe gari bujji der biro an do den on giyanno min kadi telephone o wadde lokol amma wala no min gada gam babe gaddimo be ciudammo non min giyata amma telephone fu wulli der class min tetan on hisuka dum dugam be pama ko telephone wada ka gam fijirde amma o wada kana gan nafude misali de suka on yemaki o mo wawi noddi saaro makko
dume kalanta saarobe suka be jangobe gam fa bibbe mabbe bayle jikkuji
kanto para
saarobe ben nino kani pirta ko suka be mu gam be ande na fakka telephone deni ibe tawa der classu du be acci fijirde mu
do don ko abrimi fulfultili assalamu alaikum balanti jangwa.